downloaded from my love Zed.
F-Con Zed Drop. Red Spiders.
But get cut up a Shivo.
I got you.
Nili Pam Twanda. Hey.
Benda ni misulu bala papa. Na tukina na kamundu sera na pa.
Kuna kufika kona ulem. Kuli wako samanga pandem.
Danger tate kunoni danger. Danger tate kunoni danger. No it's no kukuchibi before you enter. My stranger tate kunoni danger.
Danger shida tino kutampula. Na fishi na mono mubose makula. Pela kwe file mbelwa papakula. Hepo mpita pashala pumbo chakula. Mwaliwa kabudo nomba mwakula papene. Chivele shuko kwine ni pesa mwimi nine. Kale tuwa koso kule mbakemi kwenene. Kala pashi changala wileta kangala. Musama wala chandala kunote kwa kupwalala. Bete wadibalala inete bambala. Izeto tedi ya kwesha denja kiafu mambala. Ukunja teti jadi nishi kale mwandama. Na fita mbili okula pamunda muri mayo. Teti wanje vana sana vemba na mayo. Batira bali popa bati kashi myunga mayo. Tepa pana bapela juzi benda nayo.
Benda ni misulu bala papa. Na tukina na kamundu sera na pa.
Kuna kufika kona ulemu. Kuli woko samanga pandem.
F-Con I got you.
Danger tate kunoni danger. Danger tate kunoni danger. No no kukuchibi before you enter. My stranger tate kunoni danger.
Nine hasela machine. Nyao lapo na kuchin. Now married to church. Nina divorcing a sin. Ngati suka mbandrama. Ni kusi apa sin. Only God can talk to me for free. He's the king. R-A-E-O-U. Baby imba. Ukali kunesa rosoli. Ukali mumimba. Rap ya mikanga milomo yambo vimba. Tistivo anasova ni bwela monga simba. To whom it may concern, mwanko ni tubrufen. Sini na feo siku inena uka kusen. As ever living God, I'm the thunder in your rain. You need me like oxygen, yeye nda kupren, yeah. Danger, wanendi ne avenger. Ise tika fika na mastatu ya manjenja. Uzani marap pocha ndine game ranger. Magelo yani felangati pepi wa mumenja.
Benda ni misulu bala papa. Na tukina na kamundu sera na pa.
Kuna kufika kona ulemu. Kuli woko samanga pandem.
Danger tate kunoni danger. Danger tate kunoni danger. No no kukuchibi before you enter. My stranger tate kunoni danger. Danger tate kunoni danger. Spenso zipezo ulimu center. Wakabudo na visulo zaba pesa. Na security nga escort ya mayor. Kazi sela tie pia mupanga move. Warning kundo wavumo kusegula mutu. You can dare them if you wanna prove. Nine lion ipa group ya mahoof. I'm the head du moza za duka mochira. Nilisiki so nifunika amnisha. Fire fire kumanja kulina lizla. Kuno ni kuben pera road boy tikuliza. Lizo red ingati eye of an ego. Titili bruto koma tioneka simple. Wama gwada wakamvela chena intro. Elo inch man ni tape ya majimbo. Jemu rudo. Mwana lopa limatawa. Ice flow. Muff gang. JR. Skin deep media. Yaya T. San C. Badman Alonzo agacho. Georgie Amani. Future. Smooch Pitbull. DJ Sean. Mad Max agacho. Respiders with that.
The music produced.
Downloaded from ilovezedmusic.com.